into ekhona ngobutha ukuthi kuye kubuye sengathi yonke imfula yakho yomile yonke isikhathi sinye. Akuhle lokho leso sikhathi sokomankweni. Endaweni ewuqwathule, into esuke siyilangazela lapho isiphuze sibanda kamnandi. Angibingelela ngikwamukele ngosine fresh, ngingusibolo Bithingema, ongumlomo kaBenet Diamond weChristianity Works. Uza kwethe eminyakeni eminingi eyadlula esekuqeshelwa ukuba ngumkhuzi wamasosha. Babevamise ukuphuma isikhathi esingamasonto, boyilolonga, bela nesitha, abasibona ngamehlo engqondo, imagination, ukuze bafunde ubuchule bezempi. Kwaye kwanesikhathi lakhona umbutho waba kulokhu okubizwa ngokukalelwa amanzi. Amabhodlela amabili amanzi endodeni ngayinye ngosuku olulodwa. Lawo manzi isosha ngalinye lizowasebenzisa ekushefeni, ukuwasha, ukuxubha, ukupheka nokuphuza. Kulelo hlobo elalibalele ilanga likhipha umkhovetsheni konke lo mshikashika wemisebenzi osindayo eyibhekene nokulwa izimpi. Ngixoxela ukuthi lawo manzi ayingalokothi abanele. Ey'khathini ey'ningi babeqeda ukulwa entabeni edonsayo, bethwele obhakha, obhakha babo abasindayo nakanjani. Kumbe kade kumbiwa umgodi omkhulu ukuze balwe bekwi-defense position kuwo. Konke lapho umuntu asuke sekunxanele ukuthi mbumbumbumbumbumbu emphinjeni ibhodla lamanzi eligcwele aqede nya ukoma nebala. Ongeke kulokothe uba ukwenze lokho. Leso sikhathi uthuza kwethu wayekavala amehlo bese akhe isithombe somqondo ukuthi kungamnandi kanjani nje kuyobhuda emfuleni ophole kamnandi. Uyabona, mawusuke kulelo zinga lokoma into eyodwa oyifunayo amanzi, amanzi ekuchichimeni kwawo hayi isichibi. Ufuna ukuphuza udele, lokhu kuliqisa ncemishi naseyimpini zokuphila. La khona sewome nkwe sekuphele naso lwangena amandla. La khona sewome nkwe kuphele naso lwangena. Ngoka John 7 verse 37 no 38. Ume khona omileyo akeze kimi aphuze okholwa yimi njengokusho kumbhalo esweni sakhe kuyagobhoza imfula yamanzi aphilayo. Ukuzwela kwakushilo uJesu imfula ukuchichima koqobo kwamanzi ukuphila. Ngakho kokuzawula khona sewome nkwe khumbula lokhu uJesu akekho emsebenzini okukalela isabelo samanzi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Lezi nkulumo ungakwazi ukuthi uyithole nge-audio ye-WhatsApp mazi kubusisile okwethu. Sicofele i-WhatsApp kule nombolo 067 706 0077. Kanti futhi ungaphinda ungene kuwebsayithi yethu ethi www.freshzulu.co.za.